Allô?
Schein, bald sieht der Friedenskönig ein, denk, wenn er heute käm. Ehre, Ehre, ihm gehört Reich und Macht. Ehre, Ehre, er hat das Werk vollbracht.
Zerstörende Macht.
Jesus gathers his own at the end of time, those whom Satan scattered. Joyfully they return to Zion, where they await eternal bliss. Glory to God, we sing again. Glory to God for all his faithfulness. Praise Jehovah with a heavenly sound, joyfully in Zion. Dear brothers, dear sisters, I greet you all very warmly
Christ.
We are grateful to the Lord.
Turashimira umwami, tumushimira yuko uyu munsi turigumve tubasha kumva ijambo ry'Imana riturutse mu kanwa katumye. Turashimira cyane Imana bw'ikoranabuhanga rituma mu isi hose abantu bose bashobora kumva ijambo ry'Imana ryera. Mbere yuko dusenga, ndashaka gusoma ijambo ryo muri Petero wa mbere, igice cya mbere, ku murongo wa 13 kugera ku 25.
Wherefore, gird up the loins of your mind, be sober, and rest your hope fully upon the grace
that is to be brought unto you by the revelation of Jesus Christ. Rwose impano y'ubuntu muzazanirwa ubwo Yesu Kristo azahishurwa. Mube nk'abana bumvira, ntimwishushanye n'irari mwagiraga kera mukiri injiji. Ni muri Petero wa mbere igice cya mbere ku murongo 13. Tugeze ku murongo 15. Ahubwo nk'uko uwabahamagaye ari uwera, aba ariko namwe muba abera mu ngeso zanyu zose. Kuko byanditswe ngo muzabe abera kuko ndi uwera.
And if ye call on the Father,
kandi ubwo uwo mwambaza mu mwita so ari ucira umuntu wese urubanza rukwiriye ibyo yakoze, ntarobanure ku butoni, mumare iminsi y'ubusuhuke bwanyu mutinya. Kuko muzi yuko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu zitagira umumaro, mwatojwe na basekuruza banyu atari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu, ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara, ariyo na Kristo. Wamenywe n'Imana kera isi itararemwa, ariko akerekanwa ku mperuka y'ibihe ku bwanyu. Abo yahaye kwizera Imana yamuzuye ikamuha icyubahiro, kugira ngo kwizera kwanyu n'ibyiringiro byanyu bibe ku Mana. Nuko rero ubwo mwe nyejesheje imitima kumvira ukuri, kugira ngo mubone uko mukunda bene Data mutaryarya, mukundane cyane mu mitima, kuko mwabyawe ubwa kabiri mutabyawe n'imbuto ibora, ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora, mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho iteka ryose. kuko abafite imibiri bose bahwanye n'ibyatsi, ubwiza bwabo bwose bumeze nk'uburabyo bw'ibyatsi. Ibyatsi biruma, uburabyo bwabyo bugahunguka. Ariko ijambo ry'Uwiteka ryo rihoraho iteka ryose, kandi iri ni ryo jambo ry'ubutumwa bwiza mwabwirijwe.
Let us pray.
Reka dusenge.
Faithful Lord Jesus.
Mwami Yesu kiranuka, turagushimiye.
And we praise and glorify
kandi
your wonderful name.
Izina ryawe y'icyubahiro Yesu Kristo turarihimbaje turishyize hejuru. Mwami turagushimiye. Turagushimiye kuko wadushatse.
Not we were looking for you.
Ntabwo ari twe twagushatse. Ahubwo wowe waradushatse.
You have placed us here on the way.
Wadushyize hano mu nzira, muri nzira, kandi turagushimiye. Tugushimiye ko uduherekeza, utujyana mu nzira ngo tuzagusange. Mwami Yesu,
sur le chemin à ta rencontre. Seigneur Jésus, tu nous connais tous.
Mwami Yesu, uratuzi twese. Uzi ibyo buri umwe wese akeneye, nicyo buri umwe wese akibura. Mwami Yesu, ibitagushimishije byose ubikureho, maze twese hamwe tubashe guhagarara imbere y'intebe yawe. Mwami, wowe uhabwe ishimwe, kuramwa no guhimbazwa. Turagushimiye kuko tugifite uburyo, akanya ko kumva ijambo ryawe ry'ukuri. Uhe umugisha mwene datukundwa Frank, usige iminwa ye. Mwami Yesu, uwe uhabwe icyubahiro n'ishimwe no guhimbazwa, kuko udufungura imitima ngo ijambo ryawe ry'ukuri ribashe kwera imbuto. Mwami ukiranuka, wowe uhabwe ishimwe n'icyubahiro no guhimbazwa mu izina ryera rya Yesu. Amen.
Moi aussi je voudrais très fraternellement saluer tous.
Nanje biturutse ku mutima mu buryo bwa kivandimwe ndashaka kubaramutsa mwese. Abo mu Swisi, abo muri Autriche, abo mu bihugu by'ibituranye byose, ndetse no mu moko yose n'indimi zose mu isi hose. Dushimira cyane Umwami Imana. Tumushimira ko dushobora kugera ibi biganiro cyangwa se gusakaza ibibwiriza, tukabisubizamo, tukabicishaho muri buri cyumweru, kandi byabereye benshi benshi cyane umugisha. Ndetse n'iri jambo ry'igiciro mwene data Keller yasomye, turaza nanone kuza kurigarukaho. Ariko bwa mbere, mu magambo make, mu mpine, mu buryo bw'impine, shaka ko turebera hamwe ibiri kubaho muri iki gihe. Mwese mwumvise ibyabaye mu cyumweru gishize hano i Burayi, by'umwihariko mu Budage, hapfuye abantu barenga 170. Ni ibintu bitigeze kubaho, ibyo bitarigeze kubaho mu bihe byashize, byose biri kubaho mu gihe cyacu. Ibyo nibyo bituma tuza gusoma ijambo ry'igiciro ry'Umwami wacu ryo mu butumwa bwiza bwa Luka. Ndasaba mwene data Borg dusomere nona. Turasoma muri Luka igice cya 21 duhereye ku murongo 25 tugeze ku wa 28. Luka 21 umurongo wa 25 kugera kuwa 28. Kandi hazaba ibimenyetso cyangwa hazaboneka ibimenyetso ku zuba no ku kwezi no ku nyenyeri, kandi no hasi mu isi amahanga azababara bumirwe bumvise inyanja n'umuraba bihorera. Abantu bazagushwa igihumure n'ubwoba no kwibwira cyangwa se gutekereza gusa ibyenda kuba mu isi, kuko imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Ubwo nibwo bazabona umwana w'umuntu aje mu gicu afite imbaraga z'ubwiza bwinshi. Nuko ibyo nibitangira kubaho, muzararame mwubure imitwe yanyu, kuko gucungurwa kwanyu kuzaba kwenda gusohora. Umwami ashimwe we watanze isezerano akabivuga akavuga mbere ibitaraba byagombaga kuzabaho ku iherezo ry'ibihe by'ubuntu. Twese twumva amakuru kandi tuzi yuko ibintu byose byahindutse, kandi dushimira umwami kuko twagiriwe ubuntu bwo kumenya ibihe tugezemo ibyo ari byo, nk'uko umwami yabivuze yeruye ati, nimubona ibyo byose bitangiye kubaho muzure imitwe yanyu murarame, kuko gucungurwa kwanyu kuzaba kwenda gusohora kwegereje. Twasomye yuko bizaba biteye cyane ubwoba, biteye ubwoba cyane mu isi, ku buryo abantu bazagushwa igihumure n'ubwoba ku bw'impagarara batewe no gutekereza ibyenda kuba mu isi cyangwa bigiye kuza. Dufite mu ijambo ry'Imana tubona muri rusange ibivuga bijyanye n'ibihe, habe mu buryo bw'umwuka cyangwa se mu buryo bwa kamere. Twasomye ku bijyanye no guhorera kw'inyanja. Iyo dutekereje ko mu Budage iyi minsi ishize kubw'amazi yahoreye kubw'umwuzure mu mujyi, amazu yarasenyutse aragwa, ibiti biragwa, ibiraro biracika, byose byabaye ku buryo bitigeze kubaho. Kandi bakundwa n'abashiki banjye, hazarushaho kubaho ibintu nk'ibyo bizabaho kandi mu isi yose. Ku bwacu twebwe nk'abizera Bibiliya, by'ukuri koko nicyo gihe cyacu dukwiriye kurarama tukubura imitwe yacu, kuko tuzi yuko gucungurwa kwacu kuri bugufi. Reka tuvuge ku bindi, kuko turabona ibiri kuba mu iyobokamana amadini, turabona ibiri kuba muri Isirayeli n'imishyikirano y'amahoro cyangwa se ibiganisha ku mahoro, n'ibiri kubaho byose mu isi
nouvelle quotidienne.
Twabyumvise mu makuru ya buri munsi
au sujet de ce que les saints doivent de toute manière
nuko mu buryo bwose ibyanditswe byera bigomba gusohora nuko nabivugaga ubushize
la bible a été traduite
bibiliya ya hinduwe mu zindi ndimi zigera kuri 74 mu ndimi zo kwisi
350
kandi hariho amatorero 350 yitwa kwa radi Kristo ariko tuzi ko hariho dufite imana imwe yonyine rukumbi kandi yiteka hariho agakiza kamwe hariho itorero rimwe kandi kwa nashimangiye yuko mu byukuri Aburahamu niwe amateka y'agakiza yatangiranye nawe mu itangiriro igice cya 12
et déjà tout de suite
nibwo mu gihe cyambere ubwa mbere ubwo uwiteka avuganaga na Aburahamu uwiteka Imana yamuhaye isezerano maze ina shimangira ivuga iti uzaguha umugisha azahabwa umugisha kandi uzakuvuma nawe azavumwa ariko hanyuma mu ncamake haranditse ngo muri wowe nimo amahanga yose azaherwa umugisha urubyaro rwose rwo mu isi umugambi w'agakiza w'Imana yacu
les peuples les langues les nations
wa
peut-être raison
vuzemo cyangwa washyizemo wakubiyemo abo mu ndimi zose n'amahanga yose niyo mpamvu murimo wa nyuma wivuga butumwa utangwa avuga ngo ubu butumwa ubutumwa bw'agakiza bwa Kristo uzabwirizwa amahanga yose maze imperuka izaherako ize ubutumwa bwiza bw'ubwami dushimira cyane ibyanditswe byera kandi reka tubivugane agahinda gakomeye hariho amadini akomeye hariho abahindu ababuda abasenga buda
et celui qui veut s'informer
kandi
sur
washaka
sur le passé
kumenya amateka yama torero anyuranye
de d'appuyer sur quelques boutons
nta kindi byamusaba uretse rwose gukanda ku mabuto makeya abaza ashakisha akareba mu nama y'inikaya amajwi yarahari yemeraga ubutatu butagatifu mu matora yabaye n'amajwi atarabyemeraga turabona hariho amahame 225 uyu munsi rwose nta kindi byasaba umuntu akoresheje internet murandasi ashobora kubaza agashakisha akamenya icyo ari cyo cyose yaba ashaka kumenya twebwe abari hano batuye mu Burayi bwo hagati dushatse kumenya Zwingli uwo ari we umugorozi nyamukuru wo mu Busuwisi
Zurich
umuntu Imana yagiriye ubuntu bwinshi
et celui qui veut savoir
comment ko ya gari gahunda no ashaka kumenya
de la de vie
ubuzima bw'uko bwari bumeze nta kindi rwose bimusaba urete gusa kwa gushakisha yarashatse yarafite abahungu babiri n'abakobwa babiri wo Zwingli nuwashaka kumenya wenda tuvugiye ibyo Martin Luther yakoze nta kindi rwose byamusaba quelques boutons. Kereka gusa gukanda mu buto make yashakisha. Maturiteri yashatse umuntu wasengaga, umugore wasengaga afite abahungu batatu n'abahungu batatu. Ni kuvuga umuntu ari we wese washakisha ugasoma, ntabwo byasaba kujya muri kaminuza runaka cyangwa mu isomero. Buri wese mu rugo ufite internet ubwe ashobora gushakisha akabimenya. Urugero, washaka kumenya ukuntu
Dala se sont appelés
baba kobwa batatu bala uko bitwaga, nawe nta kindi bimusaba uretse gukanda amabuto atatu. Wa mbere yari Lat, wa kabiri ni Uzar, wa gatatu Anet.
Tous peuvent
abantu bose
ba
shakisha maze bagasoma ibyo bashaka kumenya. Ariko ku bwacu bene data n'inshuti banjye, inshuti zanjye, ntabwo twebwe ari idini rishya cyangwa se ibyo abantu babashinze bagiye bashinga cyangwa bakora. Twebwe ikintu nyamukuru ni Imana imwe rukumbi y'ukuri, ariyo muremyi w'ijuru n'isi. Kandi ibiriho byose mu isanzure, umuremyi ni we wabihamagaye bikabaho. Izi mbuto amamiliyoni, ibimera, ibiriho byose, Imana muremyi mu buryo bw'imbaraga butangaje niyo yaremye ibyo byose. Mu byaremwe byose ishobora kugaragara, iragaragara mu byaremwe byose. Ariko uwo muremyi nanone niwe mukiza, niwe mucamanza. Ni nayo mpamvu ijambo ry'umwimerere mu rurimi rw'Igiheburayo bwa mbere, ikintu cya mbere kivuga muri Bibiliya mu Giheburayo, mu Ruheburayo, Imana ni Elohimu. Kandi Elohimu iryo zina ubwaryo riri mu bwinshi rikaba no mu bumwe. Ku bijyanye n'ubumana bwayo ivuga yitwa nimwe kandi iri mu bwinshi na bwayo, bivuga kamere yayo, kamere zayo zinyuranye icyo yari icyo. Kuvuga umuremyi, umukiza, umucamanza, niki itari cyo, ni byose muri bose, niyo umurinzi. Kandi yahozeho kuva mu iteka kugera mu iteka ryose, ikazabikiriho. Niyo mpamvu bwa mbere yabanje, uwa mbere yahishuriye umugambi wayo ni Aburahamu. Aho niho hakubiyemo ubwiru butangaje. Aburahamu mu isezerano rya kera no mu isezerano rishya hose haranditse ngo Aburahamu yizeraga Imana, maze ibyo bimuhaniriza cyangwa se Imana ibibarura ko akiranuka. Kubw'ibyo Aburahamu yizeraga buri sezerano ryose, ibyo umwami Imana yari yamuhaye byose. Icyo ni ikimenyetso cy'umwizera w'ukuri wakiriye isano n'Imana, aho kuko Uwiteka Imana ubwayo yavuganye na we kubw'umwuka ikamuhishurira ijambo ryayo. Ikibazo mbabaza mwese ni iki ngiki: ninde twizera? Twizera iki? Niki twizera? Na bivuze yuko hariho amatorero n'amatsinda yitwa ko ari Gikristo 350, kandi wose wizera buri tsinda ryizera icyo ryishakira cya buri torero kandi bakavuga ku mana no ku jambo ry'Imana ibyo bashaka kuvuga bakizera by'ukuri bakizera ibyo bo bavuga ku jambo ry'Imana wizera gusa ibintu bimwe ku mana no ku jambo ry'Imana ku byo bo bayivugaho atari iby'Imana yavuze mu jambo ryayo kandi cyo giteje agahinda cyo giteje agahinda gakomeye birababaje cyane kuko umuntu la douleur que je porte en moi nta muntu wabasha gutekereza agahinda gakomenterwa n'ibyo ngibyo wabasha kubyumva ko murabizi mwese ko umwami yamamagariye kubwiriza ijambo ryera ry'igiciro kandi umwami ubwe yatanze isezerano yuko mbere yo kugaruka kwa Yesu Kristo
tout ce qui était cru
ibyari byizewe byose ibyigishwaga byose ibyashyirwaga byose kwitangira mu itorero ryabanje bigomba kubanza kongera kugarurwa bigomba kubanza kugarurwa mu itorero ry'Imana nzima bigomba gushumbushwa bigomba kugarurwa bigomba kongera gusubira mu itorero ry'Imana nzima hanyuma y'ibyo nibwo umwami azaza kuko uko niko byanditswe mu ijambo ryaye ry'umwimerere mu byakozwe n'umwice cya gatatu ku murongo wa 19 n'umurongo wa 20 ngo we ni kuvuga umwami wacu uwo ijuru rikwiriye kugumana kugeza ibintu byose bizongera gutunganirizwa nk'uko Imana byose bikagaruka nk'uko byahoze ku itangiriro bakunze n'inshuti banjye ndavuga mu buryo bworoheje cyangwa bugufi ndabaza iki kibazo mbese hari itorero ryo mu idini ryemera gukosorwa cyangwa riba rishaka kwibaza ngo mbese koko twizera icyo ibyanditswe bivuga twizera icyo ibyanditswe bivuga kuko ibyanditswe bivuga koko bose bashobora kuvuga ngo umwami umwe ukwizera kumwe mubatiza umwe ndetse bose bashobora no kuvuga ngo twizera guhindukira twizera kuvuka ubwa kabiri ariko iyo hanyuma
pense à l'église principale
il y a du tekereje ku itorero rinini
est trempé dans une autre dite sainte
aho niho ikiganza kimwe gishirwa
et ensuite trois fois au nom du père du fils et du saint-esprit
ko bagiye gusengera maze bakamushyira bakavuga izina rya Yesu umwe kawera hanyuma bakamusiga utwo tuzi
il est dit
kugahanga hanyuma bakavuga ngo ubu noneho uvutse ubwa kabiri n'amazi n'umwuka bijyanye n'amazi n'umwuka nk'uko byanditswe mu butumwa bwiza bwa Yohana mu gice cya gatatu ibyo mubitekerezeho gato mbese ibyo ni iki twabivugaho
aussi particulièrement depuis la réformation
dumwe ariko uhere mu gihe cy'ubugorozi tuzi byabaye ukuntu kuva mu gihe cy'ubugorozi abongeraga kubatizwa barabavumaga abongeraga kubatizwa kwibatirisha barabavumaga mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera mu butatu kwera ko babaga bubashye ijambo ry'Imana kubatiza batizimo bisobanura kwinikwa gushyirwa amazi kwinikwa Yohana batiza yabatije muri Yorodani yibiza abantu mu mazi nk'uko Pawulo anabisobanura mu Baroma igice cya gatandatu
enseveli enterré avec Christ dans sa mort
un mort na Christ
to il est enterré
wapfuye ntabwo amenjagirwa hutuzi ahubwo ari ibizwa akarengerwa bakundwa nshuti zanjye mfite agahinda gakomeye cyane kera ko twese tubizi ndetse ndongera mbisubiremo
ce que nous trouvons écrit sur les signes de la fin des temps
ibyo tubona byanditswe ku bimenyetso by'imperuka y'ibihe muri 24 muri Mariko 13 muri Luka 21 kwese tuzi ibyanditswe muri byo bice ni bimenyetso by'imperuka y'ibihe ibimenyetso umwami wacu bwe yavuze ngo hazabaho ibyorezo by'indwara bizaza
toutes ces pandémies que nous avons il y en aura
ibyeze dufite hazabaho nibindi bizaza kugeza igihe abantu bahushijwe igihumura n'ubwoba batewe nibyo bibwira ko bigiye kongera kuza mu isi mbese urashaka gukomeza gutegereza igihe kingana gute bakundwa bene data n'ushiki wanjye ndabibabwira iherezo rya byose riri bugufi nk'uko intumwa Petero yabyanditse muri Petero wa mbere 4:7 twese tuzi ko Danieli mu gihe cye yanditse ngo fatanya ibimenyetso igitabo kugera ku meruka y'ibihe ubwo nibwo benshi bazabirondora
c'est ainsi que la connaissance grandira.
Maze ubwenge bugakura.
Disons cela ici aussi dans l'amour.
Reka ibyo tubivuge mu rukundo hano. Ariko tubivuga mu kuri kose. Abantu bose bashakisha ibyanditswe barabirondora bariga.
Dans leur enseignement.
Ariko
dans leurs églises.
Bakaguma mu nyigisho zabo, bakaguma amatorero yabo, bakaguma mahame yabo.
Ne pense pas.
Ni batekereze. Kucyo
dans le vrai Dieu.
Ukwizera nyakuri mu mana y'ukuri yonyine biboneka gusa muri ba bandi umwami ubwe yavugishije akavugana nabo maze kubw'ijambo rye akabahereza ijambo ryayo ryo muri iki gihe nk'uko yari yarabigeranye na Aburahamu mu gihe cye mbese tugomba kongera kubivuga kangahe mu gihe cyo kuza kwa mbere kwa Kristo hasohoye ubuhanuzi 199 bwo mu isezerano rya kera ninde mu banditsi b'icyo gihe ninde mu bari abafarisayo mu bari abasadukayo ninde ibyo wabimenye wabibonye mbese bose ntibanze mwami bavugaga ngo afite umudayimoni niki batavuze ku mwami wacu
Je vous pose la question.
Ndabaza ikibazo.
Qui de ces
Ninde?
Hommes autrefois ont
reçu. Murabo bantu bicyo gihe.
Que tout.
Wamenye ko.
De ces prophéties bibliques.
Ubu buhanuzi bwose bwa Bibiliya.
Ce qui avait été prédit à l'avance.
Ibyari byarahanuwe mbere byose.
La naissance du sauveur.
Kuvuka kwe, kuvuka kumukiza. Kugeza kuva ku kuvuka kumukiza kugera ku kuzamura gwe kwe mwijuru byose byari byanditswe mu bahanuzi imbere no muri Zaburi no mu bitabo bya Musa byose byari byanditswe kandi abanditsi abigisha barabisomaga ndetse banabivugagaho badafite guhishurirwa
leur soir
bata
révélé
ishuriwe amateka yagakiza nuko bakundwa bende n'ushiki banje
devait aller sur la montagne
umwami yagombye kujya ku musozi rayono akagenda akareba muri Israel kwera ko
muri
ku musozi wa rayono urebe uciye ushishe amaso bigetse mane uhita ureba Israel Yerusalemu aho ni umwami yaririye akaboroga ati Yerusalemu Yerusalemu we
dans ce temps qui est le tien
yaba muri iki gihe cyawe wamenyaga ibyakuzanira amahoro. Ariko none dore ibyo bihishwe amaso yawe, Mana. Bategereje imyaka 400 babitegereje ko bisohora, ariko bisohoye barabihusha, ntibabibona, babica uruhande ndetse barabikwena. Bakundwa bene bashiki banjye, tugeze mu gihe cyo tugomba gukora ikigereranyo mu kuri, turi abanyakuri, kandi ndavuga mu izina ry'umwami mwese abizeye ibyabwirijwe ndetse bikanakorwa, ababyizeye byakozwe n'ubukozi bwa mwiza n'ubukozi bwa Yohana Umubatiza, bakemera no kubatizwa, abari bizeye by'ukuri bari bateguriwe neza no kwakira umwami. Abo ni bo yabwiye ngo ndababatirisha amazi. Abo ni bo Yohana Umubatiza yabwiye ngo ndababatirisha amazi ngo mwihane, ariko uza hanyuma yanjye azababatirisha umwuka n'umuriro. Ngo rero nk'uko kuza k'umucunguzi wacu kwavuzwe mbere, kwabari kwarabanje kuvugwa mbere, ni nako no kuza kw'integuza ye nako kwavuzwe mbere muri Yesaya igice cya 40 umurongo wa gatatu, muri Malaki igice cya gatatu umurongo wa mbere. Noneho igihe gisohoye, ibyo byarasohoye, byabayeho, ni ukuvuga ibintu ndengakamere byabayeho mu isi. Ibintu tudashaka kuvugaho nonaha murebure, ariko Yohana Umubatiza yaje nk'umuntu watumwe n'Imana afite ubutumwa bw'Imana bubwirwa ubwoko bw'Imana. Niki cyabayeho rero mu gihe cyacu? Ngomba kubivuga kugira ngo wenda sahari mubiseke cyangwa mubifate mworoheje. Ariko umwami we yarariraga, aririra abantu bose mu gihe cyabo batamenye umunsi wo kugendererwa n'Imana. N'uyu munsi niko biri, reka tubivuge tweruye. Hashize imyaka 88 kuva igihe mwene data Branham, umuntu w'Imana wari muri Amerika, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo yahabwaga itegeko n'Imana tariki 11 z'ukwa gatandatu umwaka w'1993 ngo ajyane ubutumwa bwagombaga cyangwa bugomba kubanziriza kwa kabiri, kuza kwa kabiri kwa Kristo. Rwose ndabasabye muzabaze abavugabutumwa bose muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, baze abakarisimatike bose, mubaze abapentekote bose, baze ababatisite, baze abametodiste bose, mubaze mu matorero yose, amatorero n'amadini yose, mubaze bose mu muri iki gihe cyacu, ninde wabyizeye, ninde koko ushaka kugira umugabane muri ibyo? Bose baguma muri gahunda zabo, mu nyigisho zabo. Mbese hari itorero na rimwe yari yarigishije yahinduye inyigisho zabo? Abaruteri na n'ubu barakigisha ibyashyizweho kera, ibyahozeho mbere. Abametodiste nabo bigisha ibyashinzwe kera. Ababatisite bose bamaze gushyiraho ibyo bizera. Ariko se ninde wizera nk'uko ibyanditswe bivuga? Bihe n'ibyanditswe, umwami wacu yarasezeranije yuko umuhanuzi azaza uhanye na Eliya ndatuko muri Malaki cyo cyakane by'umwihariko ndetse no misezerano rishya muri Matayo 17 ngo Eliya abanza kuza Eliya abanza kuza azabanza kuza agarure byose bitunganye nibyo maze
Evangeliste milliardaire.
Uvuga butumwa ukomeye cyane ufite amamiliyari
w'umukira
ubwiriza ubutumwa bw'imibereho myiza yarasetse afite ubukozi bwe natwe dufite ubukozi bwacu kandi ayobora amamiliyoni n'amamiliyoni ayajyana kure y'iby'Imana iri gukora ubungubu bakabi kiruhande
nyuma bien-aimés frères et sœurs
dutandukanya dushira itandukaniro bakuru n'ishuti banje witeka imana mwami imana yitaye ko ubu ngubu muri iki gihe cyanyuma cy'ubuntu ubutumwa bw'umwimerere byose nk'uko byari mu bihe by'intumwa byongera kubwirizwa ko hariho umwami umwe mubatiza umwe kwizera kumwe munyereke ahantu hamwe honyine munyereke umurongo umwe wa bibiliya wonyine haba hari umuntu wo muri bibiliya ubwe yaba yarigeze ahabwa umugisha bavuga hariya amazina atatu ngo mu izina rya Data Umwana n'Umwuka Wera muhanyereke muri bibiliya aho umuntu yaba yarigeze abikora umunsi bose bihesha umugisha ubwabo ni gute umuntu yakwihesha umugisha ubwe mubwire nshuti igihe cy'ubuntu kiri kugana ku iherezo ubu nibwo butumwa bwa nyuma uyu ni umuhamagaro wa nyuma mwebwe bwoko bwanjye musohoke hagati muri bo mwitandukanye nabo mwegugira icyo mukoraho gihumanye niba Matayo 28 barayumvise nabi cyane bingana gutyo bakayisobanura nabi ndetse kugera n'uyu munsi bayikoresheje nabi ko rero reka bivuge ibyo bikorwa gusa na ba bandi bafite amaso ariko ntibabona abafite amatwi ariko ntibatumva
reste attaché
ariko baguma
zon depuis des siècles
wo matanye nibyo bahoranye bizera mu myaka n'imyaka yashize imyaka bagana yashize mu byanditswe byera dufitemo itegeko mu bakolosayi gatatu haranditsemo ngo ibyo dukora byose mu byo tuvuga byose no mu bikorwa byose tugomba kubikora mu izina ry'umwami Yesu Kristo byose kandi iryo ni ryo zina nyaryo iryo Imana nk'umucunguzi nk'umukiza Imana yishuyemo nka Data mu ijuru nk'umwana wayo wabyawe nayo wenyine umwami wacu hano mu isi ndetse no ku Mwuka Wera iyo Mana imwe yishura mu itorero Data ntabwo ari izina umwana ntabwo ari izina ariko tugomba kubatizwa mu izina mu izina mu izina
baptisez-les
car baptisa mwizina muri iryo muri mbese ukaryengeramo niko muri Frank avuze muri iryo zina ya Data n'Umwana n'Umwuka Wera doko noneho umwami wacu aravuga ngo na hishuriye izina ryawe abo wampaye bari mu isi nari bamenyesheje mbega uko ari byiza kubijyanye
le nom
nizina
cyo
gusoma imirongo yose ya bibiliya kugira ngo umenye ko nta muhanuzi numwe nta ntumwa nimwe nta muntu w'Imana numwe waba yarigeze akoresha imvugo y'ubutatu mu kanwa ke ariko uyu niwe munsi umwami yakoze kandi mwese mushobora gusoma ukuntu Petero yabatije, uko Petero yabatije, uko Filipo yabatije, uko Paulo yabatije, uko babatizaga, uko Filipo yabatije. Mwese mushobora kwisomera mu buryo bugaragara ukuntu abo bantu b'Imana babatizaga, kugira ngo nawe ubwawe ubone gufata icyerekezo ugaruka ku Mana. Hanyuma hamwe na Aburahamu muhuze mwemeranye, noneho ubu ushobora kuvuga ati jyewe mwene data Frank, jyewe nizera Imana. Noneho wowe mwene data mukundwa, wowe mushiki wanjye mukundwa, nawe mukuri kose, mukuri ko mu mutima wawe umaramaje kimwe n'Aburahamu, nawe ubashe kuvuga ngo nizera Imana yonyine, nizera ibyo Imana yavuze, ibyanditswe mu buryo bugaragara mu ijambo ry'Imana. Imana ikaba atari ukwatuza iminwa gusa, ahubwo ikaba ari ukuri gufatika kuzima kw'Imana mu buzima bwacu bwite bw'umwizera. Imana yoherereje mwene data Branham kugira ngo ahishure ubutumwa bw'umwimerere bw'Imana, icyo intumwa n'abahanuzi ubwabo babwirije mu gihe cyabo, n'ibyanditswe mu gitabo cy'ibitabo mu indagano. Nibyo Imana yongeye guhishura muri iki gihe, kandi twagira ubuntu bwo kubivuga, kubyamamaza, kandi ab'Imana bose bazumva ijambo ryera ry'Imana. Uko rero bakundwa n'abashiki banjye, yari ijambo ritangiza gusa, turashaka kugaruka ku ijambo ryasomwe mu itangiriro, ni ijambo ry'igiciro cyane. Ndashaka mbere y'ibyo kubanza gusoma ibyanditswe bibiri, hanyuma turi bugaruke muri Petero wa mbere igice cya mbere. Nanone dusome muri Matayo 25:10, umurongo wa 10.
Comme elles allaient acheter de l'huile,
ngo bagiye kugura amavuta, ni muri Matayo 25:10, umukwe araza, abari biteguye binjirana nawe mu bukwe, mu birori by'ubukwe, urugi rurakingwa. Umwami wacu ashimwe kadahimbazwe. Iyi niyo ntego nyamukuru, niyo ntego nyayo, niyo ntego ya nyuma yo kwamamazwa k'ubutumwa bwiza, kugira ngo umugeni witandukanyije uhamagariwe gusohoka yitegure, ni ukuvuga ngo uwitwa ko ari umwari, umwari
ne commet pas de fornication spirituelle,
ntabwo asambana mu mwuka, ntabwo yemera izindi nyigisho. Umwari nk'uko avugwa hano muri Bibiliya
est divinement consacré à Dieu,
aba yareguriwe n'Imana ubwayo, Imana iba yaramwiyeguriye ubwayo, ntabwo asambana, ntabwo yanduza yandurisha ubusambanyi mu mwuka. N'undi umwari w'ukuri aguma ari nk'umukwe, ari umugeni w'umukwe, kugeza igihe umukwe azaza gucyura umugeni we mu rugo. Uhereye none umwami umukwe wo mu ijuru niyemerera na rimwe umwizera n'umwe mukundwa n'umushiki wanjye, nigire yemerera n'umwe umwami ntigere yemerera n'umwe ko yagira ikindi yizera icyo ari cyo cyose, ahubwo aguma kuvuga nka Aburahamu, nizera Imana yonyine, nizera ijambo ry'Imana. Noneho Abaheburayo, noneho igice cya kane umurongo wa mbere,
C'est pourquoi, puisque la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore,
nuko rero ubwo isezerano ryo kwinjira mu buruhukiro bwayo rikiriho dutinye kugira ngo hatagira n'umwe wo muri mwe wasigara akaza akererewe. Ibyo nabyo bakundwa binaza bashiki banjye, iri ni ijambo ryagombaga kwinjira mu mutima wacu twese mu bitekerezeho, izamurwa rikabaho, hanyuma tugasigara tukaza dukererewe. Noneho ugasanga turi gukomanga ku rugi rwakinzwe. Ninde ushaka kuzabibona? Nta n'umwe. Kandi ibyo ndabibabwira mu kwizera, nk'uko rwose ari ukuri ko Imana yaduhaye ubuntu bwo kwizera no kwakira ubukozi yasezeranije ku bw'igihe cyacu. Bwa bukozi bwahindutse ikintu cy'uri gifatika n'Imana muri Mwenda Frank, gikozwe n'Imana ubwayo, nk'uko ari ukuri ko twakiriye iryo sezerano ndetse tukanizera tukanakira bwakozi ari ngo gice bw'icyo ngicyo bujyanye n'ubwo. Niba ari uko biri, tugomba dushobora kwibara mu mugeni, mu kwizera no mu guca bugufi. Abandi bose bazakomeza kwizera no kwakira insobanuro bwite z'abantu, bakitwaza iby'umuhanuzi yavuze, ibyo ubwabo bisobanurira bakabikura mu mwanya wabyo. Twebwe ntawe twitwaza, nta magambo y'umuntu twitwaza, nta mvugo n'imwe, nta murongo n'umwe twitwaza wavuzwe n'umuntu. Ariko tugomba gusa, ndetse ni nabyo dukora, duhamya Aburahamu. Aburahamu yizeraga Imana, kandi ibyo byamuhanirije no gukiranuka. Bakundwa bene data bashiki banjye, kuva icyo gihe twizera Imana yonyine, kandi ibyanditswe byonyine mu buryo ibyanditswe byera bibivuga. Nimere na none mbivuge, niba mu byahishuwe igice cya cumi haranditse ngo wikwandika ibyo guhinda kurindwi kw'inkuba kwavuze. Iryo ni itegeko, tugomba rero kubaha iryo tegeko tukabireka mu biganza by'Imana. Twizera gusa ibyo Imana yashaka kubwira itorero, kandi ibyo yashaka kubwira itorero yarabyandikishije, kandi ibyo byanditswe nibyo twizera. Kanoneho twihuse turebe ibyanditswe muri Petero wa mbere igice cya mbere. Petero wa mbere igice cya mbere turasomamo imirongo myinshi. Duhere ku murongo wa mbere, Petero wa urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere umurongo wa mbere. Petero intumwa ya Yesu Kristo, ndabandikiye mwese abimukira b'intore bo mu batataniye i Ponto n'i Galatiya n'i Kapadokiya no muri Aziya n'i Bituniya, mwatoranijwe nk'uko Imana Data wa twese yabamenye kera mubiheshejwe no kwezwa n'umwuka, kugira ngo mwumvire Imana muminjagirwe amaraso Yesu Kristo. Cyakuvuga mina kuri aya magambo, bakundwe neza shiki banjye, nk'uko Petero iki gihe yabwiraga abantu bose bo mu moko yose bari batataniye hose intore zose, nimusome neza nk'uko byanditswe uburyo amagambo akoresha hano ngo mwese abatoranijwe kuko Imana Data twese ishaka, kandi niko biri. Ndabinginze mwongere mubisome Musome aya magambo ibintu bihebuje Petero yanditse hano reka twongere dusome undi murongo umwe yasoma umurongo wa kabiri murangize wose yabisigaye mu murongo wa kabiri ngo ubuntu n'amahoro bigwire muri mwe nuko noneho umurongo wa gatatu Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe kuko yatubyaye ubwa kabiri nk'uko imbabazi zayo nyinshi ziri kugira ngo tugire ibyiringiro bizima tubiheshejwe no kuzuka kwa Yesu Kristo.
Amen.
Amen.
Oui, nous avons
Nibyo.
Entendu parler de la foi.
Hano twumvise havugwa ukwizera, ukumvira, ugutoranwa, ugucungurwa. Kuvuka ubwa kabiri twabyumvise hano muri zinteruro nkeya. Bakundwa bidarashuki banje kugacu ntabwo ari inyigisho nshya gusa ahubwo ikibazo tubaza ni iki ngiki mbese ibyo tumaze gusoma kwamaze ku giti cyacu kubikorana n'Imana kubigirana n'Imana by'ukuri mu kwezwa kubwo kwezwa tukigurira Imana tukayikurikira kugeza ubwo duhinduka abumvira kugira ngo ibyo yishimira bibe kuri twe kugira ngo ubushake bw'Imana buze kuri twe bugume kuri twe hano muri mirongo mike hakuyemo byose gucungurwa kwizera gutoranywa kumvira kwizwa kuminjagirwa aho amaraso ya Yesu Kristo byose bivugwa muri make hano ndetse ko tunavuka tunabyarwa ko twabyawe bwa kabiri n'imbaraga z'Imana ziri mu muzuko wa Yesu Kristo iza mbaraga zimwe zagaragajwe n'umuzuko wa Yesu Kristo ava mu bapfuye nizo mbaraga kwizera izo mbaraga nibyo bitubya ubwa kabiri bakunda n'abashi banje muri uwo muzuko imbaraga z'Imana ubugingo bw'Imana bwabwo bwaragaragaye umwami wacu ubwe yashobora kuvuga ati kuko ndiho namwe muzabaho kandi dushimira umwami yuko mu by'ukuri kwakiriye imbuto itabora y'ijambo ry'Imana mu mitima yacu kuko
il est nécessaire d'avoir une semence.
Mugiye cyose kugira ngo haboneke kuvuka habakenewe n'imbuto habanza gukenerwa imbuto. Ni nako mbere yo kuvuka hagomba kubanza kubaho kubibwa kw'imbuto y'umugabo noneho hanyuma ibyo hakabona kuza kuvuka nk'uko umwami wacu bwe yavuzweho ngo uri umwana wanjye nkunda nakubyaye uyu munsi mu gifaransa iryo jambo kubyara uko umugabo abyara bitandukanye n'uko umugore abyara uko bivugwa na buri muhungu n'umukobwa w'Imana se ashaka ko Imana imuvugaho ngo uri umwana wanjye uri umuhungu wanjye n'umukobwa wanjye uyu munsi nakubyaye muri wowe nashyizemo imbuto yanjye ijambo ryanjye nk'imbuto itabora n'umwuka wanjye waje kuri wowe nashyize umwuka wanjye kuri wowe kugira ngo ndeme muri wowe ubugingo bwanjye cyangwa ubuzima bwanjye bimuheshejwe n'imbuto yanjye reka dusome umurongo wa kane ngo tuzabone umurage utabasha kubora cyangwa kwandura cyangwa kugajuka ari wo namwe mwabikiwe mu ijuru mwebwe abarindwa n'imbaraga z'Imana kubwo kwizera murindirwa agakiza kiteguriwe kuzahishurwa mu gihe cy'imperuka. Amen. Iki nicyo kigendere uyu munsi ako gakiza kiteguwe kuzahishurwa mu gihe cy'imperuka ubutumwa bwarabwirijwe isi yose yarabwumvise bakundwa bende bashiki banjye turashaka no muri ibi bihe turimo muri iki gihe muri ibi byorezo ntidushaka kwitotomba ahubwo n'umutima wacu wose turashaka gushimira Imana ibyo kuko nimundebere igihe ufite imyaka 88 habasigaye umwaka umwe ukajya 89 hanyuma hagakurikiraho 90 sinkishobora gukora ingendo nk'uko nabikoraga muri imyaka 55 ishize sinkishobora kubwiriza nk'uko nabwirizaga muri iyo myaka yose
Je peux plus visiter toutes ces villes.
Si nishora kusura imigi yose iyo nasuye nasuraga muri imyaka yashize.
Combien de villes ont été visitées dans ces
100 ans? Imigi ngahe yasuwe yagenderewe muri imyaka 55 yashize. Wende sari nkurugero mu Buhinde nagenderimo imigi 23. Mu bindi bihugu nagendereye imigi nyinshi irenze umwe ariko bakundwa ndabinginze mubitekerezeho ibiterane bikomeye nk'ibyo twageraga ibinini twageraga hano mu kigo kivuga by'ubutumwa ibyo biterane ntago byongera ntago zongera kubaho kandi reka tubivuge mu kuri kose tumaramaje mu by'ukuri tubivuge kweruye by'ukuri nta muntu ugikeneye kuza ngo aturuke muri Afrika muri Aziya Burayi kugira ngo abone umugabane mu murimo w'Imana mu isi hose ku isi hose aho turi aho duherereye bizabera icyarimwe kandi kubw'ubuntu bw'Imana ubu turi gushyikira buri kwa gatatu buri kwa gatandatu na buri ku cyumweru mu ndimi zose turabwiriza ndetse tugashyikira abavuga ubutumwa abizera banyuranye nta muntu ugikeneye gukora urugendo ahubwo aho abantu bari bashobora guterana buri kwa gatatu kwa gatandatu no ku cyumweru bakumva ibyo umwami akora twasomye yuko ari agakiza kiteguwe guhishurwa mu gihe cy'imperuka twabisomye muri Petero wa mbere 1:5 turi muri ibyo bihe by'imperuka reka dushimire Imana kubw'imperuka y'ibihe kandi bene data bose bigora kumva ibibwiriza bicishwaho buri cyumweru nta mwene data n'umwe uhatiwe kumva ibyo bibwiriza bicishwaho buri cyumweru kandi niba hari bene data bashaka kubwiriza nimubwirize babikore ariko ndabinginze mugabure ibiryo nk'uko William Branham yohererejwe kugira ngo aduhishurire ukuri kwa Bibiliya ni nako umwami yantumye kugira ngo mbwirize ukuri kwa Bibiliya mu isi hose niko rero bene data bose bo mu isi hose bagomba kugabura ibiryo by'umwuka bagashyira
pour le peuple de Dieu
bagategura ameza bagategura ubwoko bw'Imana ameza kugira ngo twese tubashe kugaburirwa manu shyashya n'ijambo ryera ry'Imana bigishurwa n'Imana twakira muri twe kwera ko umuntu atatungwa n'umutsima gusa ahubwo na buri jambo ryose
est sorti de la bouche de Dieu ou bien dit sur la bouche de Dieu. Nous remercions encore une fois
kanwa kimana
notre bien aimé frère Kela
nanone
pour la précieuse parole s'il vous plaît
mwende takelen ko gijambo ry'igiciro mwenda tatsume ndabinyize bindi n'icyo banje mwongere muhasome kandi buri ko musiranjije umurongo mujye muhagarara mu bitekerezeho umwami ashimwe ahimbazwe ku byanditswe reka twongere tubisubiremo
le temps le plus important dans tout
nicyo gihe nyamukuru mu mateka y'itorero yose mu gihe cy'itorero ryose nicyo gihe gikomeye cyane igihe cyo gusohoka cyo kwitegura kandi umwami mu buryo buhebuje azarangiza byose azarangiza umurimo we w'ubucunguzi awurangize mu mukumbi we wacungujwe amaraso ndongera kubivugaho bishimangira Aburahamu yizeraga Imana Aburahamu yizeraga ibyo Imana yamubwiraga ibyo Imana yari yamubwiye kandi ibyo Imana yizeraga ibyo Imana yamusezeranije wowe nanjye uyu munsi bakundwa bene data na shiki banjye se nshuti nkunda twizera Imana twizera ibyo Imana yatubwiye gusa mu ijambo ryayo byo yadusezeranije mu ijambo ryayo kandi yasezeranije ko azagaruka akatujyana hamwe nawe mu rugo kandi ubwo azagaruka iki gihe nibwo abapfuye muri Kristo nibwo nibo bazabanza kuzuka maze natwe abazima tuzahindurwa maze hamwe tuzamuranwe dusanganire gusanga tujyane gusanganira umwami tujyane nawe mu bwiza kugira ngo tuzabane nawe iteka ryose mutangire uyu munsi gushimira uwiteka Imana n'umutima wanyu wose kubwo guhishurirwa ku ijambo rye ku bw'izina rye ku bw'ubushake bwe n'umugambi w'agakiza mushimire umwami kubwo ubukozi bwa mwiza Abrahamu kwahawe muri iki gihe cyacu mushimire umwami kuba ubwo bukozi bwarabonye bwarabashije gukomeza abantu bose ku isi hose mu moko yose no mu ndimi zose n'amahanga yose bakabasha kumva ubutumwa bwa nyuma maze bakabona uko bitegurira umunsi w'ubwiza wo kugaruka kwa Yesu Kristo
sur vous et particulièrement sur tous les frères dans le service.
Gose ndabizeye ndetse cyane cyane abenedata bavuga butumwa by'umwihariko ndabishyiramo turi mu Busuwisi baramutsa mwese muhabwa umugisha mwese abohereje ndamutso mu izina ryera rya Yesu Kristo. Amen. Duhaguruke kugira ngo dusenga menedata Borg ari busenge Data uri mwijuru turagushimira turagushimira ku bw'ijambo ryawe twumvise twizeye ibyanditswe turagushimira ku bw'iki kiganiro ku bw'umuhamagaro wa nyuma ku bw'ubutumwa bwa nyuma uri kubwirwa abantu bose ngo buhamagarire wa nyuma gusohoka ndagushimira ku bwa byose mu izina ryera rihebuje rya Yesu. Amen. Amen.
Les promesses de Dieu restent valables. Jésus
amasezerano y'Imana ahora ari ayikuri Yesu yitanzeho ikiru cyangwa se ubwishingizi kubwo ibyo yavuze mu ijambo rye.
Le ciel et la terre passeront, les montagnes et les collines aussi
mais trouvera. Misozi byose bizashira ariko uwizera we azabona ijambo ry'Imana rihora ari ukuri. Hanga amaso mu ijuru nk'uko Aburahamu yabigenje mu gihe uri bube ubara inyenyeri zawe
se multiplie en toi.
Ukwizera n'imbaraga byongera muri wowe.
Que le ciel et la terre brûlent.
Ijuru n'isi.
Que les collines et les montagnes disparaissent.
Naho byashya. Yatwikwa.
Celui qui croit verra que la parole de Dieu reste vraie.
Kurwaho wizera we abona ko ijambo ry'Imana rihora ry'ukuri.
Crois même quand tout est obscur et que ton cœur se brise. Seulement encore quelques heures et la lumière du soleil brillera. Que le ciel et la terre brûlent, que les collines et les montagnes disparaissent. Celui qui croit verra la parole de Dieu confirmée. Crois malgré toutes les persécutions. Dans l'ardent du feu de tes tribulations, crois le Fils de Dieu. Et il fera toutes choses bien pour toi. Le ciel et la terre, que le ciel et la terre brûlent, que les montagnes et les collines disparaissent. Celui qui croit verra la parole de Dieu confirmée. Crois quand les amis t'abandonne, toi reste fidèle. Jésus, ton ami, veut te porter, te fortifier quotidiennement. Le ciel et la terre passeront. Les montagnes et les collines disparaîtront. Celui qui croit verra la parole de Dieu confirmée. Crois dans toutes tes détresses. Bientôt, tu iras au ciel. Pendant que tu regardes au but, tu verras bientôt ce que ton cœur a cru. Le ciel et la terre, que le ciel et la terre brûlent, que les collines et les montagnes disparaissent. Mais celui qui croit verra la parole de Dieu confirmée.
Ndabaramutsa mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Hari bene data bari bakurikiye ku murongo bari kuturamutsa. Hari mwene data Elias Gedeon Electeur. Hari mwene data Twizerimana Charles na Bizimana Shalom wo mu Buganda. Emile Nduwayo. Kabaho na mwene data witwa Frank w'i Kinshasa. Kabaho na mwene data Branamu Ntibizi Benediction wi Rubare muri Congo. Akabaho na mwene data Moise Rafiki w'ibyumba. Ni bene data bari bakurikiye bari kuturamutsa. Natwe twakirindamutso mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, kandi natwe turabaramutsa. Hariho n'icyifuzo cya mushiki wacu Rosette, mama Elizere, yanditse ati: ndasaba amasengesho ku bwa Kalebu, ararwaye, nizeye ko akira mu izina rya Yesu. Kalebu, umuhungu wa mushiki wacu Rosette, ararwaye, turi bumwibuke mu masengesho. Dusenge. Uwiteka Mwami Mana yacu, ushimwe uhabwe icyubahiro, kuko Mwami indirimbo tumaze kumva iravuga ngo uwizera nubwo ijuru n'isi byashira byakurwaho ariko uwizera we azabona ibyo yasezeranije ko ari ibyo yasezeranijwe ko ari ukuri. Mwami, twizeye ijambo ryawe, twizeye mwami ko ku mperuka y'ibihe ibyo wagambiriye byose bizasohora. Dore watwoherereje umuhanuzi ngo atumenyeshe ibyenda kubaho, atumenyeshe ubutumwa bwawe muri iki gihe cy'imperuka, kandi twarabwizeye. Ushimwe, uhabwe icyubahiro. Mukunzi, mwami Imana yacu, natwe imitima yacu iranezerewe rwose, kuko mwami Imana yera, mukanya narindi kureba mu hepfo gato muri Petero aho twasomaga, aravuga ku murongo wa 9 ngo kuko ingororano zo kwizera kwacu ari ubugingo buhoraho. Mwami aragakiza, ushimwe rero ko ukwizera kwacu kugororerwa agakiza. Mwami, koko uwizera by'ukuri ntazakorwa n'isoni, uwizera by'ukuri azabona ibyasezeranijwe. Mwami, uduhe kwizera gushikamye, ukwizera k'ukuri, ukwizera gushinzwe mu ijambo ryawe. Mwene Data Frank ni ukunda kuvuga ngo ibyo wasoma bigaragara byandikishijwe umukara ku mweru, ari ibintu biboneka bisomeka mu byanditswe, ari byo byonyine mwizera. Natwe mwami nibyo twizera, twizera ijambo ryawe nk'uko waritubwiye, kandi niryo dukirisha. Ushimwe, uhabwe icyubahiro mukunzi, uhimbazwe none no mu bihe bidashira. Dore umugaragu wawe waramurinze kugera mu myaka 88 ye, mwami umurindira mu mubiri we, ariko igikomeye kurusha nuko umusaza nk'uwo wamurindiye mu ijambo ryawe, kubijyanye n'ijambo ryawe ntategwa, ahubwo ubugingo bwe burushaho kwinjira muri wowe. Mwami ushimwe, uhabwe icyubahiro, kuko ari impano waduhaye ku iherezo ry'ibihe, kugira ngo Satani atatwibisha amagambo y'uburyarya n'ubwenge bwinshi nk'uko ayo byaba mu isi, ahubwo twebwe utubikira uburyo twabona ubutumwa bwawe bw'umwimerere, kandi nibwo mwami watumenyesheje, kugira ngo dutegure, kugira ngo ubugingo bwacu bwitegurire guhura n'umukunzi. Urakoze mwami, ushyirwe hejuru, uhimbazwe none no mu bihe bidashira. Ukomeze uhe umugisha mwene Data Frank, uhe umugisha abagaragu bawe abo hamagaye bose, ukabatuma bakaba bazirikana inshingano wabahaye nk'uko wazibahaye koko. Mwami bose ubahe umugisha, ubashyireho ikiganza cyawe, ubiteho, ubagirire neza, bamenye basobanukirwe icyo umugaragu wawe avuga ati, niba hari ushaka kubwiriza nabwirize, ariko ndabinginze mukwiriye kugabura ibyo ku meza, mukwiriye kugabura ibyo umwami yatanze biri fresh. Natwe mwami niyo mpamvu duteranira kuri aya meza mwe, kugira ngo dusangire n'abera bose, nuko ufite umutima wakira wese ahabwa umugisha. Nawe iri jambo risohoze icyo wari dutumyeho uyu munsi, aka gakiza kabe muri twe kagwiriye kubwo kwizera, kubw'imbaraga zazuye Yesu Kristo mu bapfuye. Urakoze mwami, ushyirwe hejuru. Tukuzaniye na Caleb, umuhungu wa mushiki wacu wararwaye. Mwami ndakwinginze, umushyireho ukuboko kwawe, umukize mwami, kuko ya mirimo yawe uracyayikora na n'ubu. Ya buraha wari kuvuga uti Data na n'ubu aracyakora, nanjye niyo mpamvu nyikora. Natwe mwami twishimiye ko turi mu murimo wawe. None tukuzaniye Caleb, abera bawe bose baramukuzamuriye kugira ngo umukozeho ikiganza cyawe, wa murimo mwami warangiriye i Golgota tubonesha amaso yacu usohora. umukize mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Satani ntago akimufiteho uburenganzira. Hariho itegeko ry'ubugingo ryo riheshwa rihindurwa rizima n'umwuka wa Kristo woherereje, niryo mwami ngo ryishyuza, niryo rigaragaza ibyo wavuze byose, rikabera amaso, umwuka ukabera amaso kugira ngo ijambo ryawe risohore. Nuko umukize kubw'icyohero cy'izina ryawe, natwe tuzafatanya n'umuryango wa mushiki wacu gushimira izina ryawe. Urakoze muri byose, ushyirwe hejuru, uhimbazwe, umugisha bera bawe bose, mwami bagirire neza, ubabe bugufi, iri jambo ryo mu mutima, mwami nk'uko umugaragu wawe wavuze ngo mwongere musome, kandi buri kuri buri murongo mujye muhagarara, mwongere muritekerezeho, rigere ku mutima. Mwami uduhereze gusoma ibyanditswe, uduhereze kuba bugufi yawe, uduhereze kugusenga, uduhereze kukwegera, kugira ngo mwami tugaragare ko dukwiriye gucika ibi bihe by'imperuka irimbukiro riri hano mu isi. Urakoze muri byose, ushyirwe hejuru kandi uhimbazwe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen.
Yeah.